oh yeah, it's okay. Nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay.
Wanna die with you, no leave you killed, mama tie we at you, let's take a ride, wanna ride with you, woo, not talking on about her look beautiful, okay, 1, 2, I call your phone, baby, come through, karibu kwangu, baby, go, panda, wherever to, whoa, basi, baby, watu watch it, nipe mapenzo, na mpaka kukuche, yeah,
nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby, nielewe, it's okay, nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay, yeah. It's okay, yeah. It's okay, yeah. It's okay, yeah. Na wewe ndo my boy, mina kupenda, utenga nani so. Najua madada tu wanataka kukuhonga mapesa, mana kijana ulivyo sexy, why ni so.
Yes, mi kwako nshafika, mapenzi lako so, mi wako wakika, wengine tena no. Kwa Mungu na apa, baby you killing yo. Kama Fabu Fabulous, baby you didn't know. My P, my love, dunia nzima number one. Kama ngwe vile, baby girl, you got a gun. No kikugasi wambi kwamba biza got a gun. Ni mwara keso kikugera hata hawe none. Yeah.
Nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. Nataka kukuhonga mapesa, mana kijana ulivyo sexy, why ni so.